Mic check, 1, 2, Jeffo, Jeffo. Baddest, microphone general.
Mototo wakasese.
Alpha on the beat.
Rapper faster, faster like a ragamaster. Me dance, I'll kill, me jagged master. Step by step, me I take it to the top. No matter where you from, I'll come and kill you with the rhythm. Nice and grumman, me fika kuwa choma. What you say, mama, me fika kuwa choma. Me rapper faster, faster like a ragamaster. Me dance, I'll kill, me jagged master. Zani, yes, and nanyi ni kase. Mfote yo mugeto jema depo ye. Zani, yes, and nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, kese nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, kese nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye.
Na hachi nimefika sana hayo nimekula. Wacha watu wote walio jefu jefu. Hey, anakula nini hey, wasichana wote. Alafu wanaume wanataka kuniuwa. Ata hawajui, mimi ni mwenye noma. Cho, usikiliza kitu moja. Na wata watu mapaka mota hepa bidi. Alafu minataka kila mtu hapa seme.
Zani, yes, nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, yes, nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, yes, nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, yes, nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye.
Yo, it's a Jeffo Jeffo. Sick records. Party producer. Kijana vipi nataka wetingisha. Peace and respect mikono rusha. Sister kata bila kuwata. Muta ni data muziki tawabamba. Bino sivya kulima zenge na babamba. Sivya kusaga ono sikatemba. Tuku waraga fete tuja chalenda. Yenze kamaka waraga atata genda.
Zani, yeze nanyi ni kase. Mfute yo mugeto jema depo ye. Zani, yeze nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, yeze nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Zani, yeze nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Yeze nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Nanyi ni kase. Vote yo mugeto jema depo ye. Yeze nanyi ni kase. Mutoto
wakasese.